More music at spacegospel.com.
Kisha nikaona mbingu, mpya tena nchi mpya. Kwa maana mbingu na nchi zapoza zimepita. Nami nikaona mji Yerusalemu ukishuka, umewekwa tayari kwao wateule wa Bwana.
Yerusalemu patakatifu,
Yerusalemu
wateule satani. Yerusalemu,
wateule satani.
spacegospel.com.